abamotari bavugiriza amahoni icyarimwe bahagaza abandi bagenda bagaragaza icyo bita akababaro kabo uko niko byari byifashe mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali
Mubanzi niba umugenzi yazaga nkamubwira ngo kuva hano mu mujyi ugiremera ni igihumbi akabyemera Mubanzi nimuyishyiraho izaba ari 100,000 aguterere igihumbi ababwira ati ngo tugendeze igihumbi yigende ariyo arengaho n'ubundi nyiri Mubanzi abara ko wayafashe yarangiza kubara ko wayafashe akayakwishyuza
iyi Mubanzi bakomeje kwinubira baravuga ko baba bakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yewe n'abagenzi nta nyungu bayikuraho
Mubanzi cyambere cyahinda abagenzi icya kabiri nta nyungu y'umotari iboneka nimwe
inyungu ufite uwashoye umushinga kandi umushinga ntabwo ari kugaragaza kuri moto zacu nazane moto ze azane n'ibyo bimashini bye abigaragaza kuri moto ze ntabwo araza twe kudukoreraho umushinga
mu myigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane aho abamotari babaga bageze byabaga bigoye gutambuka kubakoresha ibindi binyabiziga abapolisi barimo n'abakuru baje gukumakuma abamotari hari naho byabaga ngombwa abamotari bagahindura amerekezo ari nako inzego z'umutekano zibakurikira baravuga ko yimubaza ije yiyongera ku bwishingizi bwa moto bwikubye inshuro zirenze ebyiri ndetse n'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kizamuka umunsi ku wundi bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bakabifata nk'ubundi buryo bushya busa no gutwarira abantu mu kivunge ku nyungu za bamwe
nibagurishe moto zacu baduha akazi kuko ntago nzagura siranse y'200,000 ngo nibarangiza nje ninjya nkorera 1,000 bankateho ijana ayo mafaranga bari abamotari bari mu muhanda nayiki ni gute umuzungu aza akadukoroneza leta yacu ntituvugire twe ntago turi abamotari ntago turi abanyarwanda
abavuganye n'ijwi rya Amerika batwara abagenzi kuri moto bakavuga ko basa n'abakorera ubusa
tumaze kurambirwa rwose kanaga suzugura cyuti yanje ntago ntagwatanga imisoro yose ya leta umureze kujujuje byo gucyatara gasuzugura
urumva rura nuri amuhinde baricara bagakora ibintu byabo bakaza batukenera imyanda
ntago rura niba rura yaratugurishije nibibwira abanyarwanda ko yatugurishije tubyemere urumva
mu makuru twabagejejeho mu cyumweru gishize batangiza kumugaragara iby'ikoranabuhanga rishingiye kuri mubazi ababishinzwe mu kigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura bemezaga ko ari igisubizo ku mumotari n'umugenzi kandi ko bigamije gutsimbataza ikoranabuhanga kimwe no mu zindi nzego z'igihugu nk'intumbero yacyo uyu ni Bwana Theoneste Njangu ushinzwe kurengera abafatabuguzi mu kigo rura
nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga murabizi mwese duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport publique hatangiriye mu mabisi mu mataxi voiture bigenda neza bijyanye na tap and go nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguza uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa twaje gutekereza rero dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe ibyo koranabuhanga kuri hagira
ku rundi ruhande abatwara abagenzi kuri moto bo bagakomeza gusaba ko inzego zisumbuye kuzibareberera zakwinjira muri iki kibazo
nyakwa perezida wacu icyo mpamya cyo nuko nawe atureba aradutabara ko nawe uri kudutabara dufite rwose mu mutuge w'ikibazo cy'abamotari amasansi arazamuka imisoro turayitanga icyo dusaba rero ni uko badukora ubuvugizi bagashyiraho abayobozi bajya gufata icyemezo cy'abantu haregendewe ku nyungu zabo ndetse n'izabo
radiyo ijwi rya Amerika yahamagaye ababishinzwe tugamije kumenya icyo bavuga kuri iyi myigaragambyo y'abamotari Bwana Daniel Ngarambu kuri ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda tuvugana yatubwiye ko yari mu nama n'izindi nzego biga kuri iki kibazo mu gihe imyigaragambyo yabaga abapolisi basaga n'abahumuriza abamotari babasaba gukomeza akazi kabo bakemeza ko ntawe uzongera kubahanira ko badafite za mubazi icyumweru cyaburaga umunsi ngo kirike hatangijwe ku mugaragaro imikoreshereze ya mubazi kuri moto mu mujyi wa Kigali wonyine wihariye abasaga 25,000 bakora umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto kugeza ubu ufashwa adafite mubazi kuri moto ye polisi iramuhanisha gutanga amafaranga y'amanyarwanda angana n'ibihumbi 30 akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.